ekibi. Kyeyava yeewaayo n'akomererwa n'attibwa ku lwange. Nze era kye nva mwesiga. Mazima nsangibwa nti nakwewuliriza. Embeera gye wanteekamu ebyange byagwa. Yesu weerole kuba wakunya.
Yesu, we're not able to.